I don't wanna give you true love again. Yeah, umkwano gwonze nchagulina. Yeah, ah, kangu siwe mukavea. Guleke gugage oba gubunde. But I don't wanna give true love again. When on zende kagwe nawe, ebintu byokoze bingi nawe. Ah, I don't wanna love again. Bwana totandika, ebintu byakule magwe nawe. Ah, I don't wanna love again. Omutima wagumenya, ulieli lewandeka gwe nawe. Ah, I don't wanna love again. Ebyo byomenya gwe nawe, omutima noguyuza gwe nawe. Ah, okimanyi biyamba gwe. Omukwano ngulina mungi, songa gwe ngukuwanze nange. Ah, okimanyi biyamba nze. Kale gwe notosalwa mukwano, olina mungi gotosalwa. Yeah, I don't wanna love again. Omutima nagukuwa mukwano, olaba munje ogulina okuwa buli omwe yogwosanze. I don't wanna love again. Yeah, okoze bingi nawe, onkoze bichamu mubungi nawe. Songa mukwano gwolinanga nkwewadde baby nkwesonyiye. Byakule magwe nawe. Ah, I don't wanna love again. Omutima wagumenya, lulieri lewandeka gwe nawe. Ah, I don't wanna love again. Kankuleke nkwesonyiwe, ebyaliwo mbyerabire. Mikwano jenjesonyiwe, ebyaliwo mbyerabire. Jina kusanga nera vireyo, ebyali yombye era vire. Kankuleke kweso nywe, ebyali yombye era vire. Kangu siwe mukavera, guleke gugage oba gubunde. But I don't wanna give true love again. Bweno totandika, ebintu byakule magwe nawe. Ah, I don't wanna love again.